selecho sintombiami
emaliwe
iboni mali amangongongo
maliwe we mama ntombiami joli ndoda ezoyikhipheli imali maliwe we mama ntombiami joli ndoda ezoyikhipheli
Mama, intombi yami joli ndoda ezoyikhiphela imali. Maliwe mina, we mama, intombi yami joli ndoda ezoyikhiphela imali. Uthe izomkhiphela malobolo, uthe izomthengela nendandatho. Uthe izomikise California Impayele nezingubo zikanokusho Uthe izomkhiphela malobolo Uthe izomthengela nendandatho Uthe izomikise California Impayele nezingubo zikanokusho Maliwe mina, we mama, intombi yami joli ndoda ezoyikhiphela imali. Maliwe mina, we mama, intombi yami joli ndoda ezoyikhiphela imali. Maliwe mina, we mama, intombi yami joli ndoda ezoyikhiphela imali. Mama, intombi yami joli ndoda ezoyikhiphela imali. Maliwe mina, we mama, intombi yami joli ndoda ezoyikhiphela imali. Maliwe mina, we mama, intombi yami joli ndoda ezoyikhiphela imali.
Yasalecho, intombi yami. Kingdom Yam, Ibony Malia Mangongo, Kingdom Yam, Ibony Malia Mashama.